Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan sidii haweenka magaaladaasi sare loogu qaadi lahaa aqoontooda, gaar ahaan dhanka hogaaminta bulshada. Waxaa ka qayb galay tababarka xubno ka mid ah Ururka Haweenka Jubbaland, dhalinyaro, waxgarad iyo mas-uuliyiin kale. Saare Ibraahin, la taliye sare oo ah waaxda dowladaha hoose ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, ayaa ka warbixisay muhiimadda tababarka.
Maanta halkan isugu dhimaanay inaan ku daafurno tababar ku saabsan sare u qaadista aqoonta gabdhaha xagga hogaaminta iyo go'aan gaarista ama decision making tables, inay haweenka kasoo muuqdaan gabdhuhu, kaasoo loo qabtay 35 gabdhood ka socdaan degmada Kismaayo. Gabdhahaas oo loogu tababarayo in kasoo muuqdaan hogaaminta iyo in xirfado hore loo qaado, sare loo qaado, decision making table inay kasoo muuqdaan, la baro waxyaabaha ayaga ee rool ku leeyihiin, waxyaabaha dowladda kaga maqan iyo sida dowlad geedsocka dowladda uga soo muuqan lahaayeen, tiradooda sare loogu qaadi lahaa. Hadda halka ay joogaan tababara noocaan oo fara badan aan qabanay, inagoo naga caawinaysa barnaamijka dowlad kaab qaybta UNDP. Laakiin maanta tan uu ka duwanta kuwii hore waxay khaas u tahay gabdhaha oo keliya, si ay gabdhuhu baahiyahooda khaaska ah ay halkaa ugu soo gudbiyaan, in halkii ay wax ka tabanayaan ama xirfadahoodii aqooneed kor loo qaado. Staafka ayaga ah waa staafka degmada, horta gabdhuhu waa lafdhabarka bulshada. Lafdhabarka bulshada ay yihiinna dee dowladda kama maaranto inay kasoo muuqdaan. Sidaad ognahayba ka dowlad ahaan xagga dumarka waa ku yarnahay, laakiin just time waxaan rabnaa in gabdhaha kore loo badiyo, in gabdhuhu gabdho badan ay kasoo saarnaan, kasoo muuqdaan dowladda, hogaaminta dowladda, sida inay kasoo muuqdaan agaasimo waaxidyo, agaasimo guud, ilaa ay heer wasiiro. Marka wasaaradda arrimaha gudaha mar walba waxay u taagan tahay hoosinta gabdhaha iyo sare u qaadidda wacyiga gabdhaha.
Tababarkan ayaa haweenka loo qabtay ku dhiirigelinaya inay door ku yeeshaan go'aan qaadashada, gaar ahaan arrimaha hogaaminta, si ay qayb ugu noqdaan horumarka maamulkaasi.